发传。
哎，嘎吱嘟能念的能念的啊！啊那笨蛋。
Sounds proficient.
Ah, it's so fun now. It's a party like we're moving, my zero.
Thumbs on the beat.
Chela zaga we're moving, we're gonna go la pila pila, we're gonna go wild. Ah,
gotcha.
Manyando amatuna enithitanga Kikaupela wona vani tusanga Nekele mwalina kozeni kuzanga Kuna neke alimumu ya buzanga Kono pela ena kwa malena Kiena yali vona zeni vona Nekeleza kona kwa malena Kuna yali kona Siketa Jesu Mungaka Nani keta Jesu Mungaka Nani keta JesuBani hasa karimbu yotika kuni nyefu Laba zivi kumulimu kona kuni pamela Wani kwalela kwalela kaofela mwalizila Kono anifita yena mulimu wakwalula Batavela kule ingeni nyandelela Lusika kaofela ingelu kupelela Kibalu kenelela Alu vata kuchimbuka balu hatelela Bani wishing ela down Fena chesu wani chimbula Abani liangani sena chesu wani kontolola Ani wisi wivela nani tiezi kuchesu So ikapala milelo ya bali pilu zensuBaposa kaliposo nili back to the sentence Kalu kusezwa mwavu pilo na kuyo nyanda Minavalu toile muiplai safela Kakule inge chesu kena yalu babalela Mungaka, nani nika like chesu Mungaka, nani kipina chesu Mungaka, kwa malina kopela Mungaka, nani kipina chesu
Uto muzina nkwale lishe filimba kwa atini nani Arenga ina mboku shana
Yeah Psalms 27 Jehovah kilise lilaka Mikie nani filis Kiskama nsenka ikalelo Kapa kiskama nsenka saba Hola
Psalms 2 Music
Money just Mr. Clifford Chikaza Gotcha